Oga Oga
Kampani yangu kindama bwana.
Take five, take now. Five, now.
Kindama bwana.